the best.
On the beat is Pinkcraft.
Yeah, yeah. It's your boy Wiz. My love, sema wapi tukutane, my love, nataka toka mina wewe, my love, wanataka tukosane, my love, stack mina itugombane, Mombasa, Somali, Mambo sende mbali, Nigeria, Kigali, kila kitu shwari, chukwani mjini, atokifa na kimini, utadasi tuna mimi, mama. Madeko deko, na penzi lako, mama amani metawala. Vicheko cheko, kwa hubalako, weza ko kabisa nimezama. Madeko deko, kwa penzi lako, mama amani metawala. Vicheko cheko, kwa hubalako, weza ko kabisa nimezama. You are my love, my love. Sweet love, sweet love, yeah. You are my love, my love, my love, yeah. You are sweet love, sweet love, sweet love, yeah. Oh mama, nigende kweli kweli, usini achie. Oh mama, chunga matapeli, wasiku kamate. Kwa ubalako nimezama, mimi mazima. Licha mapenzi na yokupa na linda heshima. You are one in a milioni, wendo wangu kimbiliomi. Usinitupe majalalani mama. Umenifumba pele sioni, ata mwingine sitamani. Kwa penzi lako gerezani mama. Madeko deko na penzi lako, mama amani metawala. Vicheko cheko kwa hubalako, mwezako kabisa nimezama. Madeko deko kwa penzi lako, mama amani metawala. Vicheko cheko kwa hubalako, mwezako kabisa nimezama. You are my love, my love, yeah. You are sweet love, sweet love, yeah. You are my love, my love, my love. Sweet love, sweet love, sweet love, yeah. Ukicheka mina penda, kama ruba nimeganda, tuonge kiuganda, luga luga zimenipanda. Ukicheka mina penda, kama ruba nimeganda, tuonge kiuganda, luga luga zimenipanda. My love, yeah. You are sweet love.